Minisita akola ku nsonga ez'ebyensimbi Henry Musasizo era asuubira okusoma embalirira y'omwaka gw'ensimbi ogujja 2026/2027. Embalirira eno yabumbiye 84,143 era ngenda gisoma ku lw'omukulembeze w'eggwanga. Embalirira eno yayisibwa dda Paalamenti enkadde ku lw'ogwokuna era ekisigadde ye mukulembeze okutuma agenda okugimusomera ku lulwe kubanga eminisita mu mateeka akola ku nsonga ez'ebyensimbi. Wadenga president mateka ye minister abadenga ebiseera bingi atuma aba minister ab'ensonga z'ebyensimbi okukola omukolo guno. Gwena kubeera mu kisaawe ekyekkolo kubanga ababaka asuubira okubeera abanyi ne president asuubira okubeerayo era bagenda kubeera mu kisaawe ekyekkolo kubanga ekizimbe ekya Paalamenti si kigazi kimala okutuuza abantu abangi bwe batyo. Ku ssente zino obumbi 84,143 kuliko obumbi 40,418 ezigenda okuva mu misolo. Obumbi 1,197 za kwewola munda mu ggwanga. Ensimbi ezigenda okuva ebunaaye awataleka wakulizo zigenda kubeera obuwumbi 1,127. Obuvujjirizi okuva munda mu ggwanga nga si bwakwewola bwa kutwala obuwumbi 1,337 ezinava amafuta agenda okusimwa za okuyambako obuwumbi 1,140 ate ezabagezi b'obuyambi ziri obuwumbi 1,220.